wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowlad goboleed galmudug mudane cabdi maxamed jaawayr ayaa kulan muhiim ah la qaatay odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada ee qeybaha kala duwan bulshada degmada balanbale. Kulanka oo ka dhacay xarunta dowladda hoose degmada balanbale ayaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga, xoojinta wada shaqeynta dowladda iyo shacabka, iyo sidii bulshada balanbale ay door muuqda uga qaadan lahaayeen diid socodka nabadgelyada iyo horumarka gobolka galgaduud, gaar ahaan degmada balanbale deegaan hoosimaada. Wasiirka ayaa uga mahadceliyey odayaasha dhaqanka doorka muuqda ay ku leeyihiin ilaalinta nabadgelyada iyo sidoo kale xasiloonida deegaanka, isagoo xusay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wada shaqeynta si loo gaaro horumar waara oo ka dhasha deegaanada galmudug, gaar ahaan gobolka galgaduud ee degmada balanbale deegaan hoosimaada. Odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan bulshada degmada balanbale ayaa soo dhaweeyey kulanka iyagoona ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan dowladda galmudug si loo xoojiyo amniga iyo horumarka degmada balanbale ee deegaanada hoosimaada. Kulanka ayaa ku soo dhammaaday wejiga safgarad iyo isku duubni, waxaana la filayaa in kulamadan oo kale la midka ah laga sii wado deegaanada galmudug si loo xoojiyo wadatashiga iyo horumarka maamul hufan oo ka dhasha bulshada iyo shacabka galmudug.